Oh, thank you, Jesus. Danami Gibana Nengwati Nge Shizio Ebu Shungu Shambu Zoti Umu Domingo seco la pensa be e se peli le minha ele shu quando o hambile anciana Wona lona onethayo uma imvula ina Zithamba kunye nami mntanami Zikhala kunye nami Zihlupheka kunye nami Omakhelwane bangihlela kunye nazo Ngisho neyingane zakho wangishiya nazo iminyaka elishumi yakho Lezi zingane ezingabazi obaba bazo Oh, mntanami Oh, mntanami buya ekhaya Okungizwisa ubuhlungu nje mntanami Iloko intombazanyana Ngoba kunawo ngisho amabhulukwane akaphansi Kugcwala amabhulukwane omfobo omncane Futhi ngangidalela nengozi Oh, buya ekhaya mntanami Buya uzoxoxa uhlazo lwakho Ngikhuluma ngeyingane eziphuma okhalweni lakho Iyingane lezi eziphuma emathunjini akho Iyingane lezi ezizelwe uwe mntana Yizona ezomvala amehlo Yizona futhi ezobonisa umfundisi izambatho zami zasenkonzweni Yizona ezobonisa umfundisi amathikithi amakoshu Oh mntana mibuya ekhaya Mntanami bengafuna ukubhalela incwadi Bengifuna sikhuluma umlomo nomlomo Oh mntanami mhlawumbe uzothuma uthola le ncwadi Mina ngizobe sengiwatshiwe Uzoboniswa izona leyingane ithula la Oh mntanami buya ekhaya Ngazi la ukhona mntanami unezinye iyingane na Lakhona unabanye abantwana na Ngicela ungaphinde ukulethela abantwana abanganabo baba. Oh, kazi la ukhona uyayikhumbula imfundiso zami na. Izithembiso zakho usayikhumbula na. Buya mntanami buya ekhaya. Buya uzoxoxa uhlazo lwakho. Uzothi uma ngicede ukubhala le ncwadi mntanami. Bese ngithola amaphilisi ami eyinhlungu. Khona ngizokwazi ukuthola ubuthongo mna Bokucabangeni Bokucabangeni mntana wakho okuthandayo. Hallelujah. Thank you Jesus. Jesus.